njalo ke izinto sike sivenzalo kezona izinto madodana imizuzu now at 27 kuphela imizuzu phambi kwentsimbi yesibo sibasile sasinethemba lokuncokola naye usisi solda miss soldat right yes lova ngayo singathi miss kanokumissis yanazena owela pha kwicala kwalabo namhlanje ezokela incakasana nokho necala le if yes ukhona emnxebeni hello sisi njani namhlanje
Hello Sasazi, ndithi
ngikho sakhona, ungurayithwana? Ndona bile ngikho sakhona, ndithi miss apha yini ndithi miss soldat kanen?
Missis.
Kasakulu kodwa kuhle namhlanje.
Ariba buthi.
Kuhle kodwa namhlanje kuwe?
Hayi kuhle man buthi, kuhle kakhulu kuhle ne weather ihlaphe eLondon.
Kasakulu ke. Kakhulu ke sisom. Ya ke sisi namhlanje sike saqoma ngaba yey kanye nesike sixakeke ngamanye amaxesha nangona i-UIF ke khangeliso kanye mhlawumbi abanoko abantu abasebenzayo kananjalo babe kanti ukuthi hayi bake baxhamle yonke le nto leyo sike sileke into esingayaziyo saqoma kunoma-before sithi hayi sifuna uyoclaim imali ezithile kuqala kwi-UIF singayazi into yba yintoni kuqala kwa-UIF masale wena yintoni iqala sise-UIF
mandizibulisele kubaphulaphuli beinkozane FM. I-UIF yingxowamali apho umqeshi econtributha i-1% yesalari yomntu oqeshiweyo aze aphinde adidakthe 1% apha kwisalari yomntu oqeshiweyo then ke ngoku athumele ku-UIF every month by the 7th 2% kwi-UIF. Then incedisa ntoni it provides i-short term relief that is xa umntu ethe waphelelwa ngumsebenzi okanye wagula okanye mhlawumbi aye kwi-maternity okanye aye kwi-adoption into ebalulekileyo ke msasazi kukho uxanduva lwe-employer that is bathi ngesilungu i-obligation of the employer i-employer ine-3 lacks of compliance that any employer eqesha abantu kufuneka irestarishe ikhampani yayo kwa-UIF but nale khampani anikwe UIF reference number as i-employer every month athathe like 2% besendithethe ngaye 1% from employee and 1% from the employer abhatale i-contribution ku-UIF awathathu ke ngokuleleko compliance submission that is athumele i-declaration by the 7 office that is iinkcukacha zomntu abaphandela kuye asaqeshele usisasoldat apha kwasizamele iosk and wamkela le malenga a-update xa imali inyukile then ke msasazi izinto ezibalulekileyo xa umntu ke ngoku ethe waphelelwa ngumsebenzi u-UI-19 lona bayawathanda ka-employers zithi i-employee zithi zilinde u-UI-19 from the employer u-UI-19 uxanduva ka-employer i-employee xa iphelelwe ngumsebenzi mayonqonqoza e-department of labor kuzo zonke ii-offices ezikhoyo general apha enantsikeni e-eastern cape ayothi ndiphelelwa ngumsebenzi whether unikiwe u-UI-19 or not sithi ke kwabantu abazawufowunela i-employer if mhlawumbi akanikwa u-UI-19 sithi njengokuba mqeshi ubuyazi into yoba kuneke ube obliged to submit u-UI-19 for ngenyanga u-UI-19 sicela u-UI-19 kasukusasoldat bephangela apha losizamele kiosk then msasazi ke ngoku ndize apha kwi-type of benefits i-type of benefits ke msasazi i-unemployment kaba sibone kakhulu after linantsikale kwenzekele lockdown ye-COVID wabantu barentshwa ii-contract zarenewishwa abanye mhlawumbi badismiswa mhlawumbi bani iliquidatile okanye umsasazi abanye bebeqhela ukuphangela 5 days for i-COVID lockdown bathi umqeshi no andizokwazi ngoku ukubhatalisa for le 5 days ndiza kubhatala for 3 days okanye ndiyakulalisa for a month sibone uba ibhizinesi izawuhamba njani na then ke kuyakwazi umntu kulaa nyanga alaliswe ngayo azowukleyima ke le nto kuthiwa i-reduced working time ngesingesi then size kwi-illness benefit illness benefit ke msasazi umntu mhlawumbi uxalisekile empilweni wazi esemsebenzini ugqirha athi awukwazi usebenza ngakuyowuphumla uzame urecoverish apha empilweni then lo mzuzu ithi employer ndizokwazi ukubhatala kwelo mzuzu kwisikli mhlambe ye 6 months i-employee ke uzawukwazi into ma izoaplya i-UIF so kufuneke ingapheli 6 months engaaplayanga azoshoka UIF then ke kusaza sibe nake ngoku i-maternity leave nayo kufuneka uaplye within 12 months after uyekile emsebenzini and oko umntu ubhatalwa for 121 days and ke ngoku yona i-free iyenzeka yenzekile ke mhlawumbi ngali xesha kanye abanye mhlawumbi nge-31st amatshi beqalisa i-maternity leave then ebuyela msasazi after 4 months le maternity leave mhlawumbi apha ngo-October kufana ukuthi ikhamba ndiza kutrensha njengoba besesimbhatele mhlawumbi la 121 days i-maternity leave ke i-dealing that is i-free
sizawuphinda
sibhatala afane nomntu bengakangakleni i-maternity leave simbhatala ke for the whole 364 days if bephangele enough then ke ngosize msasazi kwi-paternity leave apho umntu ongutata ongubhoti uzawukhathi xa emsebenzini 10 days ke msasazi for uba azogada ubaby mama okanye unkosikazi kule period ke kukho umntana omtsha then ke ngoku abe ke uzayithatha le nto yoba makazi ugcine ubaba okanye ancedisane nomama kababa kule period ekwi-paternity then ke msasazi size kwi-adoption excuse me i-adoption ne inqabile kakhulu ke apha kuthi because thina we only sithatha abantwana mhlawumbi sithatha umntana osokolayo simgcine singamlegalize adoption but ke apha ke umntu othe funeke claim i-adoption funeka abe uye une-adoption court order that is legalize emagistrate ayifumane and umntana ngoku funeka abe under 2 years of age uzawukwazi uyokubhatale if mhlawumbi esi-adopte umntana so bayi-2 anyone bangayo aplya i-adoption not both of us sorry umntu oyi-1 oyo aplya for i-adoption akuthiwa ngumama akuthiwa ngutata anyone can apply then kamsaza size kwi-dependence benefit that is lo mntu ebephangela ne aye asweleke engakhe mi-UIF wakhe funeke ngokukho abantu kukazi-beneficial that is abantu abaxhomekeke kulo mntu uswelekileyo that is the first one in order of priority that is your spouse then number 2 life partner if akanaso i-spouse life partner then number 3 abantwana bakhe akakho asakho i-spouse ayikho i-life partner abantwana then ke ngoku kubekho ke ngoku mhlawumbi akanayo i-spouse akanayo abantwana akanayo i-life partner funeka abe ngalo mzuzu ephangelayo athi uyamnominata noba kumeza noba kummelwana noba ngusister into ba should I die iimali zami ze-UIF mazibhatalwe usowenso so thina sawufuna ifom phaya emsebenzini wakhe sizawuthumela ifom i-employer ayifilishe into yoba hayi ubhalisile apha emsebenzini into yokuba uzibani bani and besazamkela ke mhlawumbi noba yiwill in case khange mhlawumbe abhalise phaya because okanye ipolisi mhlawumbi bembhalise so dayazi uba at least ngumntu ebesithi mandla kumazingeni kuyo then kamsasazi grab i-documents umntu ke ngokufike uaplya for le dependence benefit sizawufuna i-ID yo-applicant that is umntu uzofaka isicelo number 2 i-ID yomntu oswelekileyo i-death certificate i-marriage certificate if ubeshatile then kula case like partner bendike ndathetha ngayo then sizawufuna ke ngoku i-affidavit from outstanding person in the community like your ward councillor or a chief njalo njalo okanye ne-affidavit ezawusuka kulo mntu wakulo deceased mhlawumbi mosebeyazi uba uthixo behlalisana nobani bani yayibona ufumane la affidavit okanye mhlawumbi ebeshera i-expenses plus neewinzi eziya sibone uba okay lo mntu uyakhwalifya for imali ye-death benefit then ke funa sifune no-2.8 that is i-bank details i-client uzayithatha that is ke ngokulo mntu uaplayayo athathe i-form ayise ebhenkini kwezo nto uba sibhatale imali to the correct person and ibe le form sisho i-bank plus nalo mntu hayi kwezo nto uba singabhatali imali kumntu ongenguwo then ke sisogqiba ke msasazi i-death benefit ithatha ilula xa uaplaye umntu ongumama othathileyo mandini ungathi umntu ongumama umntu othathileyo ngoa siyilindise ke mhlawumbi msasazi uaplaye u-independent that is other than the wife apho mhlawumbi umntu usilana uyaqona mhlambe omnye akanga chazi lokuba yo apply your F mhlambe umuntu usehawuthi nomntana so siyisinde into ngange 6 months ukwenza into bavele bonke abantu abanelungelo isimo sicisela 6 months asike ngosiyikhonsidarisho noba ngathi after 6 months uzoapplyela i-benefit msasazi ngathi ke ndisithathe xa mhlambe ndazoba mhlambe ndingaphinde kwesalise khona namsabazi
for into endiyithandayo ngawe andiyazi uphiwe ngolo hlobo ovele nje ubethe yonke into sele sowuklina yonke into benibhala iquestions zam eziyi-6 apha oziphendule zonke ndiyafuna nje mhlawumbi into engapha kwesecond into yoba ngaba lo msebenzi naw emsebenzini ukuxelelwa into yoba ngaba icontract yakhe iphelile engekho awenga loo nto leyo uyakwazi nasi siyoxela iimali zakhe i-UIF umntu onjalo mhlawumbi
akakho awena
ukuthi ikhonta yakhe iphelile. Yes, ucelwa nje bangaba ikhonta yakhe mnumzana iphelile ngoku emsebenzini uyakwazi ukuclaim imali zakhe mhlawumbe lo muntu onjalo sizo
uyakwazi
mhlawumbe. Okay.
Because ezinye ze reasons to claim my unemployment mhlawumbe your contract has expired yakusuka right then you claim imali yakhe mhlawumbe i-contract is 1 year.
Nene Mrs. Soldati enkosi ngexesha lakho uvele wangena wayitya yonke le nto siyabulela ininzi nje besingayazi but now uthethile nje siyivile enkosi uba wasinceda sigcinele wena ndiyathema namhlawumbi namhlanje asigqibela kwincoko zobabini xa khona into saphendela kutsale kwakhona
yonke le msasazi ndiyabulela
nkosi kakhulu.